ye batman ne
yani yani
mopa how sweet inside I'll be dreaming when I get inside turning to ups and down crazy looking when I squeeze inside sweet like my hot green tea mama you're looking sexy tonight a bit about a sweet thing thing and she know the one I touch is mine on my way to my friends right now I've been looking when I be inside cause I never felt on mine come over and let me give you right let me show by the grip of mine take it off and let me see you shine let me show by the grip of mine take it off and let me see you shine Meza mapenzi nipate mazima Jeuri sina akintafya madina
Bile wewe
Vya kuiba iba vino gini meshindwa Nilisema napita mwisho weni meza
Nibusu
Na mene kubusu Ni mumu Na mene kuchumu Ni mumu Na mene kuchumu Ni pusu Na mene kupusu
Habibi usingizi no kitu na kosa penzi Na nikikosa ile kitu No kabisa silali penzi
Nazidiwa
Nusu kaputi nusu mgonjwa Najifia baby Nasindano yako no ya nitosha Kuntibu ya
Kama mende ni kuchali Penzi kalikata na kisu kikali
Mtoto
Upepo wa bahari Anituliza gana jikuta gambali
Kiboku
Na ulivyo mtamu kama pipi Siju mkufana nishina nani Ya kumuunya ya kijiti Kwa kuitaja matindo mpuni
Sweet like my heart green tea Mama you looking sexy tonight I beat about a sweet thing thing And she know that what I touch is my Yami koi baby
Kwa koi mezama Benzi nipati wazima Jeuri sina Aki ntafi wadina Vya kuiba iba Vino gini meshindwa Nilisema napita mwisho eni Nibusu Na mini kubusu
Mene kubusu Ni mumu Na mene kuchumu
Talk to me boy
Kana utatu Anishi akilini
Ooh baby
Kana utatu Sijui kwa nini
Kana utatu Unishi akilini baby Kana utatu Umenipa nini